like a bird, yes sir. Free like an angel, oh yeah. Free like an eagle, oh yeah. Yes sir.
Yeah. On top, it's me versus me. Yes, I'm free, yeah. Number moja. Phony niggas, stay back, we ain't wanna told ya. Steve Wonder free, Sioni Siski. Still show you love, what a count is in me. Free from HIV, free from drugs. Mama Zako nalia, but I'm already in love. Free from voodoo. Wajifukie. That shit we don't do. Free from this to swaddle to kataka mix and shaka. Where we see in my blood veins, bila shaka. God did it, bila kunda maka. In the range, in the matera, we free. Head as high, I know you see. We finna let it to nanuke marashi. A, B, C, D, the EP, holla. I don't rap for free, yes, I'm a baller. Nazungumza na mama, tia wana, waliofungwa bila tia free. Siasa free, come walk with me. Na poa, yeah, utasema mpopo, popo. Ni say 5-2, crazy, how ni kuti couple. My music no actor, say now infuse my popo. I go loco, wavuvio lali koko. Check it jump oil, it's the reborn. Yeah, night I'm toko. Rest in peace, while him no say my hip hop in a soccer.
Yes, I'm free.
Wanaomba feature for free. Kama kweli kichwa na kika itakuwa shida for me. Wanasema it I'm that guy. We ain't gonna wish they could be a wishiki CV. That's why the plug is looking for me. Mashairi hari nshapa sana tubure. Ndomana squeeze unaona swezi chana. Kasijaona ntavuna tamchele. Rap inatosha vijana na soma di shule. Baso mistake kusoma ni noma na tema tungeri. I'm so free spangiwi chenye nta rap about. Story flan is a street hauza kwangusha bap about. How I got this far. Missy rap wanachotaka brand. Domana mina sound like me. So takataka zao. They can't wait for me to rap again. I can't wait to be on top again. Hands full of cash again. So niache niwafundishe rap again. Wengi squeeze mnavumisha kali na mashaka kwenye rap zenu. Buzwa chacha wengi minaona ni fish. Hize momba nswekate kabla janza chomo na mpish. Awezi nipata takizungusha tena lidish. Mungu andele kumlaza pema likesh. Superman mo.
Yes I'm free.
Chill, you know, everything is free. After kuhuru toka 61 ama 4.
Kisa ni free. Haimanishi ndio itake for granted. Unaizwezisha kuwa suspect au the most wanted. Majambazi ndio ana bank kita. My boss rollers, connections, chafu mikato ya crossover. Na cross borders bila mikoba. Store away, na encode codes bila decoder. I don't play games for free, unless ni jazz. Now I bless na classic. Usimpimie mileage, success ni tragic. Magic, kama Chris Angel akitembea juu ya maji. Staki uchawa, simziwe juu ya kazi. Wanaofu kuniacha free muumia. Abuja malu wa rap kama usikishu udia. Rupia nafaa kufa na hatma safi. Solid soka, magma au Mahatma Gandhi. Nenda shule sio kupata masaki na partner waki. Ficha hiyo pati ya bangi, mashati ya kaki. Yanazunguka kwa fukuza madrug abusers. Alafu makimping wako free the twana users. Life confusers, watu wanauzana type of Judas. Usikonde popote kambi Antonio Nugas. Free kama Madaraka Day na Kenyatta. Najiputa bunge la striker japo sija play hata sekafa.
I'm free kama maji
na pande zote na penyaga.
Yeah, I'm free, I'm free, I'm free.